Zabbuli ey'ekikumi mu omunaana. Omutima gwange gunywedde, ayi Katonda. Naayimba, weewaawo naayimba okutendereza, naayimba n'ekitiibwa kyange.
Muzuukuke, mwamadinda n'ennanga.
Nze naakeera nnyo okuzuukuka. Naakwebazanga ggwe, ayi Mukama mu mawanga, era naayimbanga okukutendereza mu bantu. Kubanga okusaasira kwo kungi kusinga eggulu, n'amazima ago gatuuka mu ggulu. Ogulumizibwe, ayi Katonda, okusinga eggulu, n'ekitiibwa ky'okusinga ensi zonna. Muganzi w'alyoka awone, olokole n'omukono gwo ogwa ddyo, otuddemu. Katonda yayogera mu butukuvu bwe nti, ndijaguza, ndisala mu Sekemu, era ndigabaagaba ekiwombe ekya Sukkosi. Gireyaadi wange, Manase wange, Efulayimu naye yakuuma omutwe gwange, Yuda gwe muggo gwange ogw'obwakabaka. Mowaabu kye kinaabirwamu kyange.
Edomu ndi mukasukira engatto yange.
Ndyogera waggulu ku Firisutiya. Ani alinnyingiza mu kibuga eky'amaanyi? Ani eyandeeta mu Edomu? Totusudde, ayi Katonda, so totabaala, ayi Katonda n'eggye lyaffe. Otuyambe eri omulabe, kubanga obuyambi bw'abantu tebuliimu. Katonda yalitukoze eby'obuzira, kubanga oyo yalinnyirira ku balabe baffe.